I'm here.
Turn the flag, I see you, homie. I'm about to do something.
For ya.
The real niggas in the house. LP, soldier, Lucy McCarty's in the house. What?
Yeah.
Come on, asili ya Lucy McCarty, basi wendo liyayo. Ugali kwa akili lazima uwe paka pori. Una roli na machizi malikauli kama dalali. Leo kilala tulale le kidoli ya puru kiasikari. Una itikali za kishosti pande hizi lezi kufai. Tumesha tanda kama magosti kuna den tunakudai. Au kai, au tufai, au na mbegu, au zai. We mix, we drive, sadaka za mta zimetupwa juu ya kalai. Nataka kusema, madini ya kutema. Nimesimama Meru kileleni ushindi ka Obama. Bila maigizo ka sinema. Maslomo wana vilema. Mbio ndefu wana hema. Wana ukua wana umwa. Tunazikoki empire wendeshi bado maleno. Najaribu kusimamisha mitambo bado emelisa. Son tuna machata asira za kuwakalisha. Ini vita sio soka. Tuitaji magori kipa muda mleo tupotezea. Kikisheni mnatu. Let's rodi rofa hizi ndoto tunazo wapa ili ni kundi sio makundi japo tumezaga kama mishungi kama kumi kumi tunaunguruma zaidi ya mabundi ya mjashiba mna vitambi tayari mmeshanyia kambi ya mna tamani ya mtamingi tunaotumia kama bondi
la 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 la
Luse mkali janta
la 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 la
Luse mkali janta
la 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 la
Luse mkali janta Tashindo kupanda kwa kuzidiwa na madawa. Hofi yako ni ya kweli hofia Mashindano na Luse mkali kofia Na kufuwa skuta peri Na hoja kuwa mfano wafikishia habari. Kila siku mimsafiri kama samaki Dani ya bahari Siyafuati ya nanifuata mazari. Haya maelezo yanaelezea ni wazi Takuwa vigumu kufeli As long as hapa nilipo ni bali.
On top man Yeah On top high level How we do chant a clicker LP soldier Luse Mkali MC What's going on huh? Come and see how we do great homie everything